madallun gudowahay badqabka fikirkii oo ay haqaban qaabiday hay'adda tubsan iyo la qoobiday magaalada Baydhabo taasi oo ku qayb galay dhammaan ururada bulshada ee ka dhaqan deegaanka madalla oo dareertii muduweyba ku qayb galay madalla oo dareertii muduweyba ku qayb galayalkii halka bandhigana sida la ka helo kor badqabka fikirka iyo wili baahsaasaato oo qayb warbixina lagu dhugun siday ku qayb galayalka kulanka
ada abuurto shay quluwi oo diinta lagu gubaha maada leys leeda islaamnimada has ka reebto ka diriska hay muslimuma ah ad arta waa quluwi waa nooc min al quluwi kuma daa islaamnimadii ma waa ad leh has ka reebti shay muslimuna gadaas muslimku ana lay wali ani aragtiday bi khilaafsan ana muslimu ad tara runtii quluwi gun waa maraahil badan ha mari i gaabo shal duugay ha mari midiin ka horeeyti la aragay ma soo horay baysar oo kale ku hadalay laga nabag barroog habay oo cadaalad sameeyay qismad un tan qismad lak abdul falim ah nabag hoole qiibi ganaaimu may qiibi ganaaimtu oo la ku heli qiswatul hunain ganaaim far badan yana minki hawaasig la raay inta li jartay iyo taageereen aad far badan nool iyo mood bale yal hakuusi nabag murmu ganaaimtaas in badan may si goone dad joog gaar ah walsi usan ka talgali oo li taalif qulubim qulubta si landum oo kale dad iyo si gaar ah walsi lan oo boqol neef gaala la siyaajir oo geela lan kale saas oo kale la siyaajir oo orgofood marka isugu meel ku amba gaado lan kema rahay qeybtun tan ah tool la ka garso oo la caadil falimaa nabi oo caadil falay wa dabu jirta sida jirtu may kale hadan jirtay ee dadan qulubigi si hubaysan yi oo waashaabiga dadkii oo qulaba raashidiib laga dili usbaan isugu soo muni min shay ka jar door maalmooda intii la xireeray gurigii baan ku ban masaajidka tahan bahway madinatul munawwara
ahaan usan aaminsan yi intii la qaadada hoob aragtidaas ahaan usan aaminsan yi la qaadada waayna us dadka dagaala oo la way ba insha Allah umada kale dagaala ya way balan ka say hag jir ama umada ka dhabaatay hadii diin haadalaayti way ba insha Allah hadii arimo siyaasada taadalaayaan ee hadii arimo kale haadalaayaan us way ba insha Allah intii gaar usul la suruma hadana dadki kale fikridisa kor jeed ama fikridis qaadada waayaan us kale dagaala arey waa hag jirma taas ka koobna maay qayb samaysa ila iyo way ba hak qaybina ila way ba insha Allah afar qodob hag jir diimeed waa tan hadal isla ka saa oo un hadan haysto anti diinta way ba insha Allah qolobas diinta dhameystiranta sida sheekhtaalkii hore insha Allah wallahi ka daraawno male wala ku reebawno male
jir kuma bal insha Allah qaaday diin ahaan siyaasad ahaan iyo dhaqan ahaan en su'aal sidahaad may baaytay ma sababu kor qofkanti fikirka oo xag jirka qaadada guud ahaan Soomaaliya ma koonfur galbeed yaani dhaqaale raadin qofkan dhalinyarta ee haduu oo may leeray tusaale ahaan qofba may leeray dadka ti khawaarijta ama haddii may walaan meel jeeyta intaas qaadadaas hadii leero qofkan nan haysan lug yaab haanas darti intuu sumeelan gal
madalluun oo dareero doonto in mudeeyo laska afgooray in la ku saa in la saare jiil usub oo ku dhawaa korbad qabka fikirkiisa saasaatal walgarad jiilka sii hoggaamiyo korwaana ka haga koro wadada toosan ee ku dhanka fikirka xaq jirka